ZWAP.com.
Rooster on this one.
Yeah, Nikaguna Musani Ush. Olonkafa Musani Lusha. The name is Crouch. I got Boo Boo on this one.
Oh, ine kamanili nayo. Kamanili nayo. Kamanili nayo.
Nakwila Mikey na flesen. My questions bro. Yalibe answer. Yalasa kumuti mangani kansa. My own life to me is a print teaser. Give Caesar what belongs to Caesar. Print na mutima vinaleka kumvela. Na bajabeti makonda na bebes fatifu. Dine mpawe pate ili temu mavina. Singani za po future plani yopa ya bobina. I'm a Christian pati futi great sina. Kulipo pala peo timu trousi okwana. Una great future ngaka kelo msalafina. Nizala kwa nikatomola chezina. Nikamba na chinja pati futi na pweza po. Anga issues emotionally broke. Doni savings is a magelo monga jeni chifuso. Tina leko yopo dwala titi yako chechi sepo. Tunga punzi seti felu kana gizambo. So penu kani zucho saka mlezo kamu zako. Manika ya mbili lucho saka kose chuhili dating kaili kumkoweko.
Kama nili nayo. Kama nili nayo. Kama nili nayo.
Life ni teacher so ine ni punzi laza e grow. Lesa ndefwa munga fwe muli iimili munga. Nafita nika kufya pula mochipi mo. Na ine ndine mundu fila kalipali mo. Ndefwa success ka peace of mind emeni mo. Dine ucha mfana wana valila kuto point of view yanga. Mama ichai kinu. Chila nkalipa ine ni kachaya riko. Ni yambila pazilo penyanga ndiye kapito. Mufwile mulimbe kozinga chichidoto. Mofeshe ni yanga ni sanya na mwini. I'm a different breed, ni phone kache ku Toronto.
Everyone thinks I'm nobody. I'm not trying to think like a somebody. But everything keeps messing up. Everyone thinks I'm nobody. I'm not trying to think like a somebody. But everything keeps going up and down. Ine, kama nili nayo. Kama nili nayo, ine. Kama nili nayo, kama nili nayo, kama nili nayo. Leka nikuze.
Yeah, Cartman Vegas, Nabagai Bambamu. Sound so soulful. Quila mic in a foot.
Rooster! Rooster on this one.
ZWAP.com.